dancestreammusic.org.
Orando Mabando Vichove.
I love the Shaggy Swipe music.
CM Show Ministry, Jan for History. Remy Gero, I'm a damo, damo, dear. Okay, yeah, yeah, yeah. Zimen, Nezimusunga, Jizamukaleso, 9777. Wanzi, give my name, you feel me? Throw down. All my fans, you feel me? Feel free where you are.
Kugulata na gulata kusazi wanji ukanifana ko. Kugulata na gulata kusazi wanji ukanifana ko.
Mafela, mafela woni petanga mchila Nika vikumbuka kumuti mafya nikwila Ni mafuno buwela na soba njira Neni za buwela peku bola ndila Hai wangini kumunga zuza wa mundila Zaswa ina kuchinja zina wangala ola no mabani Babe yu juu kwa midati ato Kama londa wajikondi so kele sababi Kefu basa dimule ntamboki Wena e watabe zina ninyale wangambo Balikuli ya huyo kwa bunjambo Wena asa wa shui maswitika pa mababu
yeah.
You were the king, we so bad, you try and shout for me. I don't buy you, cutting out for me, yeah. I'm so believeful at me, I never lose, oh. I will be with you for you until the end. For my life, for pay you, so my cage. Sinning at your way, and your makusi, I will wage. Me for you, I should be trusted. I wish you to come be my lady, yeah.
Kulata na kulata kusazi wanji ukanifana ko. Kulata na kulata kusazi wanji ukanifana ko.
Kusawa sila mbalazi Seni salatiki kupilali kufani gazi Wena kuna uswa na inge gilazi Butopwa inge chiaja ye nifanga mabazi Sakupuma wena kuna ulizazi nani solama Bazi kuwe na kikoni holana Wena kuni siwa ntora nikulana Please na kukupa sini ya muisi pulana Fasulo fo usika ntululani Nivele fela tambi nkape ulana Kwa utola sifati osaga gisa bukulu kubawilu kutia Orlando mabandio Trust me for a flag
My hands are
I see you Wapiru sini utisibuti ukuki Wena ever tabi wana ninyale wakuku My name of Ja forgot my beat Zone winza akai Likakezi
Jamstreammusic.org